hettoɗimon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram sappo daande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Doumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men on hannde. Alhaali cellal jama e nder gure men, ko ɗum woni toɓɓere mawnde taƴere aranere nde. En heɗoto jantore Oumou Kesso Diallo gila labbe e nder Fouta Diallo. Jantore nde o waɗi e dow eɓɓore cellal noddirtende programme Reko. Keɗoɗen kadi koɗo daande fulɓe hannde, aɗe wondi e docteur Sani Mouhammad Diko, on ko ñawdowo jooɗiɗo ka diwal Gombe leydi Nigeria. Kataƴere ɗiɗaɓere taskaram men, gurdam fulɓe nawran en Sénégal, kalen fi bonereji ɗuɗuɗi ɗi wameji ma wi en ilamji saabi e nder koɗanɗe wonuɗe e dande maje Sénégal wol e Gambie wol.
Kala ko wonno hen ndema ndemanteri ko remano e dande ma go woni banano woni maraîchage fof Allah hoddir hikka mum ndemɗam deborde ha ƴetti foof, te ɗum woni bonande mosde.
Caggal ɗum rogere men diaspora jofinan taskaram o hande, en kalan ko fati e yuɓɓodiral hakkunde Faransi e leydi Afrique.
Jowlol sukaɓe.
Yidugol e ñawdowo heɓa lekki wona hunde newinde e nder koɗoli e gure woɗɗitiɗe ca'e mawɗe ɗe. Cuuɗi ñawdirɗi ñawdoɓe e lekkele kelɗuɗe no saɗi sanne e nder yoga e koɗoli ma wi en margaji leyɗe men. Ngam ustugol ɗen caɗele, eɓɓore gouvernement Guine e dow ballal pelle adunayankoje no fampa e nder koɗoli buyi no tawa e eɓɓore nde, eltugol sukaɓe no lekkele naɓirte e andingolɓe no jama on wajorte ko fewti e alhaaliji cellal maɓɓe. Eɓɓore nde no noddire programme Reko. Nultodiraɗo amen labe Oumou Kesso Diallo neldi en jantore e dow nde toɓɓere keɗoɗen.
Tele jon amin kalanɗo miɗe nanodiri kala ko wumirti kafika cellal si ari famodiri no hanniri ɓe yawde kalab tan.
Mamadou Saydou Bari ko goto yaƴƴanɗo Reko sappo e jeenayyi ka hoɗo kalam, ɗum ko embere kilométre aji nogay funnague labe. E biwol makko, ndemgal wuure nde yimɓe ujunaje sappo ɗiɗi e pawdi faami nafoore nde ɓore cellal waɗi.
Kala yaho kalab tan fayda joni ɗi yilande ma min mi fuɗɗi golde golle ɗen ɗo, ɓe ara mi yiida mi waɗana ɓe référence ɗum e ya kalab tane, ɓe arta kadi ɓe jonita l'encontre référence on ɓe nela vraiment wonirini. No woodi kadi nawnoɓe ɗo nawnaje tawa kokoɗe mi wawani hoore am fimaɓe ɓe jonna lekki muɗum ɗum miɗo yewtaɓe ɗo fi yo pottidirgol jiidi anga pottidirgol jiidi on konɗen callal lakke markugol paykoykoy kadi fof so fewde tike kene wurinna miɗo nodda chef centre mi ara mi moɓodira kaamen ɗo ɓe tumaɓe ɓe ara ɓe marka ɓe groupal ɗo yimmoɓe ya.
Ɓe jonnodiraɓe ko suutaɓe nder yimɓe koɗoli maɓɓe, ɗum hino ɓeydi okkude hoolare jama on e mbajuji maɓɓe ha e lekkele ɗeɓe. Amadou Cherif no ardi falde bunaya o suuɗali welo welo makko.
Rekoɓe ɓe meɗen gollodi ɓe moƴƴiri hiɓe refeerude sonnaɓe, so wiɓe ɓe ɓe refeerude paykoye marko to koykoy nawnuɓe ɓen kadi hiɓe refeerude ɓe. Meɗen weltaniɓe moƴƴan par ce que golle maɓɓe ɗe wona golle hoyuɗe, ko sacrifice ɓe woni waɗude e sengo communauté on.
Ɗe golle noon no wondi e yangi ko heewi. Jindugol hakkunde koɗoli woɗɗuɗi ndungu e ceeɗu welafi, kono ɗum haɗali dimodrami jokkude golle ɗen.
Jamaji ɗin miɗen golludude ɓe famude seeɗa seeɗa miɗen heyjude on tigui dow wakkiloto ha bertaga mumum ɓay ko communauté mum golle peppere yoɓatake e coggu mum, koni sa wallitike goɗɗo baraji on kadi ɓeyditike ɗum kadi ko buy ɓay sa selli kawtalle ma sellade hara hani a sellani.
Mi yewtide docteur Kassie Fangamu ko kanko halfina sallu cellal ka diwal labe e wi'i makko nde ɓoore no addi batte mawɗo e cellal jama on ha hewti e cellal payko.
Leur activité a un impact positif.
Golle maɓɓe ene battini ko feeñi e nafa ɗaɓɓitugol waɗa ñawdigu arandu walla ɗum ɗuytugol tetagol ma mayele fayɓe pelouɓe naɓi rewɓe ka jibingol. Ko farli men ko honno men ñiɓe jirtangal pehal ɓe huwodiraɓe rutti ila ɗon ko ɓe jagore ɗen ka cellal ka koɗoli ka misiddaji e ballal ka jawle ɓe jumnamijo hala gollo be gennodiraabe daraaki yewi dum e tambe gol dum tawete hadugol gal kugal moddal wata bonu bay ko kambe holora yanni gol gal cellal timmorgal ka fondo windere
sur laquelle nous comptons pour aller vers la couverture santé universelle
umuke so diallo VOA fulfulde labi
jantore umuke so diallo on fami ko e o saido nateten e rogere mijomon e mum
mijomon e mum
mijomon e mun
mijomon e mun
ko adi en nanude jiande mon de neldudon katongo de WhatsApp men mi hedina on kongudi nyawndobe dido jeyabe buari hodo tawango kangalure bembereke e der benen be sifi kafandu hala sahadatu kulibali holko woni alhaliji teri di golle mabbe e den nokkure wonde to rewo benen
ini anu salifu mama sambo mi ati otologo logo sale buari do teraai di mingori taw puddan taw do jamaare miden do en butul wani polaku en gata law lo ko sarare en chagila do gislogo law lo ko sarare to en ke bela fi jamu non en gona taw en joodi to e guleje don ma ko benni beddi tuttinu
atu hede o take
ko ummode don ga majju ake haani taw puddan majju taw laato ko hore mun haa saddani nifu dum gala ko sarare ngan taw doggi ko taw ko sarare law law e wodi na fakka yite bo min gala dum ande be ko la say golliti dum nanu to yite min gala dum ko wete panu dum ko lilda yite min ko lilo yi nangi di e to ti wata ngemma go dingi e dingi fa na yi dum gala yite ba wodi di ambo meta ha min gala amma ka wono ka de wala ne ega to ko han ngal ko sare ka han wi min gudi diam pompu men gole tengi ni wuto ngi anda min gudi do woni pompu jabe tengi no ai nani bu hanu ade on faade sulo ko sare ko han ka nu hani to min gara diam be tan ko wolante min gala do do ngare ni era ka hani to ngobe mede be hettini fu walla min do majju do ta ko be min kebi pompu ji faade sulo ko sare to ngoy
ni woni keti memunatso ni lati lukutrojo matente bwari yite gonga mingodane magi mako wiye ko ba sappo di fata wangite wati bato min kebi kewdo si eto suje po tabu di kanu mingulita da min gidi mo be to hitina ni min fu wada min walla kam e diyanna pompi ko min godi wata wa mayira be wari inde mangu suje to wa elim du ko kewdo fu wahala do min pompi ko e diyan
onani Salifu Mama Sambo e kanko Maimunatu kambe ko nyawndobe jodi be buari e der gallure bembere kere wo benen ko sahadatu kulibali neldimen kongudidi joni non kedoden ji ande hediyankobe VOA fulfulde ko fati e alhali cellal e der gure mabbe
assalamu alaikum VOA fulfulde min fodi akebe mbietemi Burkina Faso gomi bangal to cellal la Burkina de dimana tinni sanne faiso heja andari fu wonko golla sabu Burkina do ka nokko fu do jaada do wuro famdiri fu atawan doctoron na wodi ton faiso chafaje de kejata wakati golma atawan doctoron na wodi atawan gollobe duno ngon ton be bayi windide ordonnance ka be kokke andari do pharmacie ji di ko heewi fu le capitale ji ngoni wadu go bobo le wuroji keddidi ata pharmacie ma depot pharmaceutique ji di atawa gotel ma di woni wuroji pamare di fu adonka laamu wonko golli ka faiso hejay wonko be golli sandari le direji di ka tan ko heewi wadama faiso na heddi fa hande
ko safita mandilla Abubakar leji bene tawa do kome min kay koy ande likitaje kay ni jogi chadele sanne himbeji hoobe likitaare dum jogi chadele dum jogi a yaada e nyawdo maada dara daroda sai an wartano filo medecin en docteur en dogatano dartabe dum kay dum mo jafi e mo wala cellal inshallah ayo disan tanina ma jammul landam
min Abubakar Soumana gondo gallu nyame Republic of Niger ko darta cellal der gureele meden ladde do en der leedi Niger min ka he andal am do wayi ede ke
donc en dubi wadan laso enen ni ko dum fuddi waylade gonga gonga donc gada mo juno ko president wadino e Mahamadou Tanja wadi créer des comité programme spécialement ko donc ko yete case de santé nandini han soudu cellal donc kawon hano wuroji ko heewi wuro woji raata gadnama loktoroje pamare ko wadanta himbe e safareji ko tiida sanne do tiidi o wittina jomo yarat no gallore moni joni tuudi di case de santé nokku ko heewi di baylaki gadi gradé sangadi beydama do gollobe beydama fayti ko joni jombi en ko woni hande le leedi Niger de laddeje Niger den bawiri ko wala alhamdulillah cellal gal e bayle lobbe wadi sanne.
On nani kongudi hediyankobe vewa fulfulde kongudi mape nelda di katongo de WhatsApp amin ko fati e bang e chellal ender gure mape tongo dende ko kowal goo didi kowal didi tati kowal nai jenai jetati kowal jegom joni jakwaden kodo dane fulbe.
Kodo dane fulbe.
Ko Dr. Sani Mohamed Diko woni kodo men hande on ko nyawndowo mawdo toppitido kadi cellal paykoy kadi wal Gombe dum ko e der Nigeria ko Aliou Bala Gerenji yewtiti e makko ko fati e alhali cellal e der gure.
Dr. Nogi irita yimbe karkara kibirta jinya e baade yewtiki
to non gimi kam ni honde non torrebe fama sen gam andi na ko to en bur kebata anin dar kilikita gam ko to en gina do den gelle do zoni sen ja anin yimbe bur don nasana gelle way tefuji magani gam to den gelle der ton den bur mabbe wallahi sem yo me gala likita jo me gala asbiti sey be gadi jahangal masin ha ma wakata wonde ma sey be makki ko pucci na ko babbe ko machine to don hebi bu hande bo honde den torrey gan torrey masin a wakata no dey gol ma ande ay fo sey dey gol fay betugo fay do atal be gabata anen da kilikita zukum anen sey do torrey ki masin gam wala jo woni kam no min nanan kam do non be meta
to adani a gomnati don hakila harkaji jam
to be don hakila seddani na haton gam to wodi kam to don hakila ka ayda be ndasrande gelle to wodi asbiti der gelle mabbe moy modade me der gelle en hawoje me dan der Gombe do dabe jotta ha der buna mabbe ay be dara likita en to wala likita wala anen asbiti din ma sey nana ni way bi dum mahi ma fa na way mahi to ay ma ayuta ko dum sey kemistan e kimi do na likita en ay be soro be magani tan kawai to min kan gimi kan gonati fa ko kai hakil ha ton na way be gadai amma no hone no nay no hani no hani kam ko wonde ko to e dal bure kan heba asbiti ko fama dal gam likita ko mai to dare na tagu dare likita sai ya hakawai nasa kawai na sai wadi jahangal wongal
to doctor Johnny kogi a ta gwamnati wadata gamma wa inki harkaji jamu a Africa gabago
to no hani kam sai dara to toye woni asibitiji wodi asibiti na ko wala ai min ande wodi bure wodi kawai dudde ko toye der Africa do ko Nigeria na ko Ghana ko Mali ko Senegal funi ko gini ko toye min ande to nari in bure to wodi asibiti do sai na rafu toye bo keddo ay ningel den sai dum wada asibiti ko famaral ni ko famaral sai dum jo ina ko gwamnati bo sai so da magani yaran ngaran der asibiti do naway to dar likita kan to kala magani ma ayna fay gam joni an minasi asibiti jemma ndariyam no minane baate ko madate kon to sedu mi mi sodi fa lawnde bona ayna fay to bin jo ina magani jo ina an likita en jo ina leshi to wallina an nyawbe to degol mani wodina an leshi degol ko dume ni to hani ko to wodi hobe to honde nafaya yimbe bo ay ko dume an nyawuji an dustake to Allah deke.
ko dande fulbe wonudon e hedade e do vewa fulfulde meden weltani on nokku kala ka gondon ko mi woni cierno mo dumba kedo de dande fulbe ka onduji dabbi e do ujune sappo e jeedidi e temede jeegom e chapantati kido earth odon bawi kadi yitude taskaram o e dendangal lowdi amen din ka mejaaje rendo amen facebook e whatsapp hiden natana joni tajere didabere dande fulbe hedo de tajere didabere gundam fulbe nawran en Senegal ton wameji wobe wi'a ilamji no addi chaadele mawde e der kodande rewo e funnaage leedi di tagal dum en jahan Cameroon yewten ko faati e gollitirgol produwiji warirdi kulloy ka gese no wi e pesticide gouvernement o no yetti pehe eltugolbe dum woni eltugol rewobe be no dum gollitirte ngam ustugol nyabbuli ko dum addata karogere men diaspora yoro mangarano hebla ni en yewtere ko fati e njubondiral hakkunde leyde Afrik naaje e Faransi holko gal fewndi wota on woddito en yewtay fimun
ngurndang fulbe
adoro den Senegal hikka wameji addi bonereji maudi e der kodande dudude karewo lesdindi e kahirnange faaka worgo mairi wodi wonkiji kasami e mun kono kadi gese dudude yolike Seydou Nourou Ba neldi en jantore e do alhali
hitande ujunnaaji didi nogas nay ilam bayrdon watte e dawla Senegal be findini matam e funnaange Senegal kono kadi Tambacounda e Bakel worgo Senegal to Bakel bonni ko heewi sanne Mamadou Gissé ton to ballo ko jiya ko janke maha
galleji yoni jodi ko boni hen galleji yendi jida e bagasu yimbe boni hen la motoji wona ordinateur di ligoto fonctionnaire di ha e ko nandi hen ha e laaji armoire yimbe fof ko boni e faate bangé ko wonte studi ha ko wonte bureau ji en heewi ko wano commune no baal commune kidir en commune ji wano commune saadat vraiment comme boni ko heewi ha gese gese yoli hen e makkaaji gawri fof boni
gese joliide kala ko remono ha fuddi fudde wala feewi yoli e funnaange Senegal matam musi kono kadi podo Ousseynou Diagne ko dillow e ndama londo podor
kono ko buri ko kam heewdu ko teskini ko ko gese padade aménager woni gese ignitede ma wuri demtede mar wala demtede basalle wala tamate ko nandi hen sew sew dum kam dum yori gese kewde
Adama Fall ko cuballo wadde mbiyen gawowo konkoni ardi awobe don region de Tambacounda o mo hala kambe bonnira ko
fleuve gambi o kedi ko fayda fanam ha e boy gambi kala ko wonno hen dama ndemanteri ko remano e dane mango woni banana woni maraissage fof al hoddo hikam dem dem deburdi ha jetti fof ko dum woni bonande bonande mosnde bonande mosnde parce que d'après ko ben daade ko ndara hen ko sax sa ndari bonande de fayda ko kanyum buri mo 2003 parce que den investissement hono ni alano hen ke hikka al hoddo non hono dum mari investissement ji dum hewno e dane mango men kala ko wonno ndemanteri tan e dane mayo ala ko heddi te anda enen producteur banana kala mo wi e dane mango woni nyamande ji ta banque pour wa yade
Yerim Diop jaya ko e fedde remobe banana e region Tambacounda e Kolda kambene ko hono non
walisaji yerna banque ji min jettata min bi am ligo so min ngayni ko contrat ko hedde 8 mois rek 8 mois o exotimi eta won ba alu fere min dutti wari min naw sa hedde kese godde ni ji ha njibini ha puddi en wadde ankadi boy rayna ngadi tede er puda ka itede non bonni gam ko non yari
damdo ilam hikka e der Senegal pittali jehi hen pittali nay e Tambacounda fittandu wotoro e kedira dum ni sabi ha joni e be kuli jangne de loha sabo ekolaji donki uddide muri kado hulbinadi ko rafiji de gandanda horema en njaatino don Seydou Nourou Ba vewa fulfulde Dakar
yo Allah addu jam e nokkure nde e ngaren e yewtere men faatiinde e gollitirgol produitji warirɗi kulloy ka gese no wi'e e pesticide ɗum noon hino addana remoɓe ɓe kamɓe e yimɓe woɓɓe ñabbuli ngam ustugol ɗe bone remoɓe woɓɓe hino eltede fi andugol no o pesticide gollitirte e hoore jam. Mariamu Mumini nultondiraɗo amen Cameroun waɗani en e jantore mum keroɗen.
Nder lesdi Cameroun geɓe remoɓe capanɗe jeenayi nder temerre kam fuu ɗo fuufa leɗɗe nder gese maɓɓe. Ɗume woni hujja maɓɓe? Jawro Iliasa remowo haa ladde Mbam nder diwal Adamawa.
Ko waɗi on min ɗo wutira ɓe lekki fuufa fuufa ha ngesa ɗo? Aran kam haala geene. Geene ɗo ɓilla min ha ngesa masin. To min mbi min waɗan be juuɗe ɗo, ɗo sabbita kuugal. Ko min waɗi banni man bo to min aawi ɗo, geene man wara fuɗa fota kalkal be aure min, wato ɗo wonna min aure. Kanjum on kadi ban lekki supermarket ɗo. Ton fuufiya geene ɗo balɗe ɗiɗi ni yori, on aawan ha aure mon fuɗa geene wurtai. To ɗiɗaɓre bo ala gilli, gilli fu ɗo ɓilla min masin. Ɗo wara nasta ngesa vonna aureji, ƴakka ɓikkon aureji man ɗo. To min fuufini wala fitina feere pattilla, wala nyawu, wala gilli.
Tanni leɗɗe ɗe ɗo mari batte dow njamu ɓiɓɓe Adama. Bannoɗo andina en Humuwa Christian, ingénieur jon ndemri, nden bo kalfitinaɗo kuuɗe ndemri e ɓamtare ladde ha maayo danayi nder diwal Woyla.
Probléme santé kam dur ɗum maral. Hande ka en foti en wiya ɗum probléme ji men santé man foti waragal fuufugole. Ngam ɗume aɗo fuufa lekki, aɗo fuufa ha nder gesa ma kam, kana lekki ma aɗo nisba. Yo feere bo ɗum nastama gite, feere ko gal luppi ha gal laral fuu na lekki ɗo nasta. Ya jooɗo ha nder ƴam duuɓi joyi jeego ni sey warta hunde manga, warta kreenama mala cancer, mala yaw renal.
Soyde hutinirgo leɗɗe ɗe no haani on woni sababu ñawji ɗi.
Ha dow yimɓe temere to a hoosi ɗo yaha fuufa lekki ha nder ladde, a tawan capanɗe jeenayi kam fuu ɓornata limseeji, bot en, linet en, kaske en, ɗume je heɓa wato protége a ɓanndu maɓɓe ɗo. Goɗɗo hoosa lekki wakko ha ɓaawo non, wala ko ɗume dilla ha ladde ɗo fuufa tan. Ɗiɗaɓre may ɗo ko ɓe wiyata dar délai avant récolte. Baawigo to a fuufi lekki a rena balɗe jeɗɗi, malla balɗe nogas e go'o, malla balɗe capanɗe tati, hiddooko a yaha itta hunde a ñaama. Ɗo goɗɗo feere ɗum wawata muyugo fuufa hannde balɗe ɗiɗi ɓe o yehi itti.
Haanino bo kadi sippooɓe leɗɗe ɗe famtina remooɓe no ɗe kuutinirte.
Yo sippooɓe lekki may haa nder luuro ɓe formaaka. Goɗɗo feere ko a wannda janngugo. To lekki feere ɓe waɗa ɓe wiyama ɓaawo duuɓi tati ɗo taa fuufa, kannjum commerçant feere kam nde wannda janngugo hoosa oɗo jooɗi luumo ko mo fuu warini o sippana ɗum.
Aynooɓe laabi nastugo leɗɗe ɗe nder lesdi boo kadataaɗe nastugo.
Ngam e walaa poste contrôle phytosanitaire ɗo partout. En ɗo mari département jeego poste contrôle phytosanitaire gootel tan haa Mora. Maayo daneɗo frontiére ɓe caɗɗo arrondissement jeɗɗi, ko poste de police gootel police phytosanitaire walaa.
Yo kadi ɗume waɗetee haa en usta batte hootinirgo leɗɗe ɗe?
Yo Mariam, hannde kam haani hala sippoowo lekki fuu se ngomna hokka mo ɗerewol je sippoo ma agrément, malla bo a heɓa technicien heɓa o famtinama deydeno a foti a yaha fuufira lekki ma haa ladde.
Ngam jamo ɓiɓɓe Adama e ɓamtare ndemri nder lesdi haani gomnati larta haala hootinirgo leɗɗe nder gese. Fotde nden remooɓe se kadda faama lekki kokiye no hootinirte be yaake hootinirte nder ngesa. Ɓe ndaaya leɗɗe kaɗaaɗe e leɗɗe baɗɗe. Mariamu Mumini, Yahunde, VOA.
Ko daande fulɓe wonduɗon e heɗaade e dow VOA Fulfulde. Meɗen weltori jikkeɗe fawɗon e amen. Mi yetti Bello Mouhammadou, Amadou Dia, Mohamed Siraji, Amadou Sonde e Ifra Sou. Ɓe fof neldi men bataki maɓɓe ka Facebook. Joni joni naaten e rogere diaspora.
Diaspora, diaspora, diaspora.
Hande rogere men diaspora no yewta fi France Afrique walla wi'en e juɓɓodiral hakkunde Faransi e leyɗe Afrique naaje. E duuɓi sakkitiɗi ɗi taskama ustagol darja pari e nder yoga e leyɗe Afrique. Yoro Mangara e taakuɓe e alhaali diplomatie e juɓɓodire hakkunde leyɗe jewtidi e keɗoɗen jantore makko nde.
Nanoniral tongangal hakkunde leydi France e leyɗele Afrique ɗi ne heewi bange, kono noon hande o nannorinal ngal doole mum ustima no feewi. Amadou Diallo kañum ko diplomate, kanko ardino consul Sénégal gonɗo Paris ko buri duubi sappo e didi
odon diwan wonno ko en jimdi faraiso to banga leedel burde jogade doole e aduno dum non jiya koy koy histoire men donc sen dewi odon diwan eden bay wiido ko usti wonno mali ko jaggi hore mum mari ko itti ha laabi sa jeewi burkina aussi ko itti niger aussi ko hon ko fuddi ustudi donc hande woni heddora be tan ko wayno senegal ko wayno mauritanie e ko nande kavere ko e ko wayno cote d'ivoire
o fayi engalu leedele goddi baadi no russi turki chine ko kongari ne nawlira e france e leedele afrique nden non ko france tan wonno do kanyum fawno hen jungu mum kono non joni umu jogi nawlirabe
concurrence ni hakkunde leedel de way kono harid leedele mawde de ni hande woni ko adda e der men ado ay wadde la russi kala to wonno chadel hakkunde france de leedel de bimam dobe russi tarkanan fay han ko ngam te kambe be jaare ko to bangi coopération militaire renseignement kambe ko ton to be natidi ndar diwano kono en ji kadi e leedi wetendi chine walla turki e be jaari bangeji mabbe hande be jogimo doole walla be puddimo danje doole e diwan men dum kadi ni jiya ko usti coopération france e leedi men
addani cadele nanoriral gal don hakkunde france e afrique koko wiete ko france afrique suko afrique hande injida nande ko france subantobe gardotodo leedi mabbe stéphane akowa ko leedi cameroun jeya o janginta ko politique o wi gila mitera usima kono hande buri bonde baade sukabe afrique be njabata ko way nono
ko hunnal ngandanda horema eno pahabe dina fewi jokkondiral e on bangé hay gure godde wala partenaireuji goddi sabo France Afrique ko hunnal ngandanda président ji France en jaggi hen fewi ha tenté wonnabe do badon François Mitterrand ha lina dum tagal konko Jacques Chirac hay heddibbe jokkondiral ngal ngandanda ha jaggi hen fewi
o beedi hen fofof non bonani e nanondiral gal ko fayi e nanondiral hakkunde gure mabbe e gure afrique de ko fayati e ndema cellal cioftal balli dum don ha joni ne moddi te ne wa ifayit yoro mangara vewa fulfulde paris boni senoya molari ma felima o anda ma dunio andino Fela dama, mira doka tondama, mira dama. Hide ma konde mota, dunia njoni seminota. Ekote miaka, dunia ida mifasita. Nungika miwada, tua ida andu miwada. Temi wanga halabata, mimbe masudi sudi uda.
Elian ko betiddube on fami ko do waynondirten e o taskaram men hande kono hiden teden do gimol hala amana ko kanko annur hero yimingol jarama anur hero ko dande ma hombirten dande fulbe hande ko mi woni cierno modumba mi weltanike Abdourahmane Dia Lionel Gahima e Rob McLean ko kambe malliti lam no dande fulbe latora gila Washington mi weltanike kadi nultondirabe VOA fulfulde fof iden nokkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mi do yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru on jarama